Esule yokubiri. Nenjimusa amaaso gange nentunuulira era laba omuntu ng'alina omuguwa ogugera mu ngalo ze. Nenjogera nti, ogenda waggwe. N'angamba nti, okugera Yerusaalemi, ndaba obugazi bwakyo bwe buli n'obuwanvu bwakyo bwe buli. Era laba, malayika yali ayogera nange n'avaayo ne malayika omulala n'avaayo okumusisinkana. N'amugamba nti, dduka nako. Mugambe omuvubuka oyo nti Yerusaalemi kiribaamu abantu balifikka mu bbugwe kubanga abantu bangi n'ebyomubisibo bingi wakati mu kyo. Kubanga nze ndiba ku kyo bbugwe ow'omuliro enjuyi zonna era ndiba kitiibwa wakati mu kyo, bw'ayogera Mukama. Mukale, mukale, mudduke muve mu nsi ey'obukiika obwa kkono, bw'ayogera Mukama, kubanga ng'empewo ennya ez'eggulu bwe ziri bwe mbasaasaanyizza, bw'ayogera Mukama. Kale, Sayuni, dduka owone, gw'atuula n'omuwala wa Babulooni, kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti, oluvannyuma lw'ekitiibwa antumye eri amawanga ag'abanyaga, kubanga abakoma ku mmwe akoma ku mmunyi y'eriiso lye. Kubanga, laba, ndibakunkumulirako omukono gwange ne baba mwandu gw'abaddu baabwe, nammwe munaamanyanga Mukama w'Eggye ye yantuma. Yimba, sanyuka, gw'omuwala wa Sayuni, kubanga laba, njija, nange naabeeranga wakati mu ggwe, bw'ayogera Mukama. Ku lunaku olwo, amawanga mangi agali egatta ne Mukama, ne gafuuka bantu bange, nange naabeeranga wakati mu ggwe, naawe onootegeeranga nga Mukama w'Eggye yantuma gy'oli. Era Mukama alisikira Yuda okuba omugabo gwe mu nsi entukuvu, era alyeroboza nate Yerusaalemi. Musirike abalina omubiri mwenna mu maaso ga Mukama, kubanga azuukuse mu kifo kye ekitukuvu mw'abeera.